ngamaliza district wa kisoleta agobumbi ubiri wensimbi eza wano okutekisa munkole nkole zinaziza ekirwadde kya Ebola obutasaasaanira mu district eno olwokuba nti emu ku district ezirina emikisa mingi okusaasaanira mu ekirwadde kino kino kidide minisitule y'ebyobulamu okulangira nga kati abantu abakwatiddwa ekirwadde kino mu ggwanga babaweze bataano mu bbanga lya nnaku bbiri zokka sabiiti ewedde minisitule y'emu yalangirira nti district 36 zirina emikisa mingi okusaasaanirwamu ekirwadde kino mu bwangu nga zino ze ziranye ensalo n'eggwanga erya Democratic Republic ya Congo ekirwadde kino gye kyava wabula Kampala ne Wakiso nazo zaanokolwayo nti zirina emikisa mingi kubanga ziyingiza abantu bangi ng'era n'omuntu eyasooka okukakasibwa okuba n'ekirwadde kino yali wano mu Kampala kati Alex Kaketo ngono eyakuliramu ekulwanyisa ekirwadde kino mu disitulikiti ya Wakiso agamba nti okuva ssabbiiti ewedde buli lunaku babadde bafuna abantu abateeberezebwa okubeera n'ekirwadde kino ekintu ekibatadde ku bwerinde obwa waggulu.